Malala agebi obusubuzi omubaka akikira abakozi mu parliament Margaret Mabashaija wanjagidde abazadde bongera amaanyi mu kuwagazisa abaana mu kusoma emirimu gy'ebyemikono nga kino nno kyakubayambako okufuuka ab'omugaso mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ono agambye nti bangi ku baana bamaze okusoma kyokka olumala okusoma bangi balemu okufuna emirimu gye basomeredde ekyongedde omuwendo gw'abantu abasomye kyokka ne bataba na mirimu.
Era nga mindset y'abantu baffe kati bamanyi nti omwana agenze mu vocation aba agudde, si bwe butuufu. Omuntu ono asomye eky'omukono eby'omukono bibeera bya nsikirano bya mukwe. Enva mulaba nti n'aba investors abayindi abo bayina ensikirano mu business nti jjajja yagitandika n'omwana n'agikwata ne muzukulu n'agikwata bwati business negenda maaso. So tugezezaako okulaba nti tutwala shift oba tugyawo endowooza eyo nti emirimu gyonna gye tulina okukola gina kubeera wa mu office. Abavubuka abali eyo ogamba nti tusobola kutandika kwokya byuma onyomye omulimu ogwo kubanga gujja kukuwa 15 omwezi naye ogenze ku street onoonyeza omulimu myaka ebiri gukubuze kubanga wagenda n'otandika n'ogaana okukola emirimu gino.